sitha sethu sathane sibukeka sithola indlela eziningi ukuhlasela ukholo lwethu noma ngabe kungeyilingo ukuhlushwa kumbe nje ngesinyelela somthelela wempilo esiphila emhlabeni esikuwo esiyithola sesicule kuwo savela ngekhanda sesesindwa nawukuphuma kuwo noma ngabe usebenza ndlelani ukulwa nempilo yakho kodwa ungalokothi wenza iphutha ukhohle ukuthi usekuhlaselweni kwempilo yakho yokomoya. Angikubingelele, phinde ngomukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Mlaleli, izolo sibonile ukuthi uma ukholwa nguJesu, ubuzwe bakho busezulwini, okuchaza ukuthi wena uyisihambi esidlulelayo la kule kamhlaba. Lawo yophela khona kusekutheni ube sebukhoneni bukaNkulunkulu kumaphakade. Lokho kuletha ukukhanya okwehlukile kakhulu la empilweni sesesemhlabeni. Ake siphinde siyibuke leya ndima futhi kodwa kulokhu sizokwenza ukuthi sibhenge ukuthe xaxa ngokwevesi elilandelayo kwabase Philip 3 verse 20 kunye futhi no 4 verse 1. Kepha thina singabombuso wasezulwini lapho futhi silindela khona ukuba kuvela umsindisi inkosi uJesu Kristu oyaguqula isimo somzimba wethu okuthotshiswa ufane nomzimba wakhe wenkazimulo ngamandla angazihlela ngawo konke phansi kwakhe. Ngalokho bazalwane bami abathandekayo nabalangazelelwayo, dokozo yami nomqhele wami yimani niqinile kanjalo enkosini bathandwa. Futhi umbhalo uPawulu akushona na ngokuthi njengoba uJesu ezoza ezosithatha siye ekhaya ngoba sinengunaphakade elisibhekile sisebukhoneni bakhe sinaye. Ngenxa lelo qiniso elinamandla amakhulu elingephikiseke simelwe ukuma siqinile kuKristu. Sime siqinile simelene nakuphi umbuzo oshonjalo. Simelene neyilingo, simelene nokukhashelwa nesinyelela sesono esisingena ngenxa yokuphila phakathi kwabantu abamasiko empilo abo ephambene noNkulunkulu okuthi ngomthela wabo ebese sidlwela kithina lesisono. Ngoba uSathane akahleka akathi nsi iyodwa into ayifuna kuwe ukufuna uphumile enkundleni qeda kuphoca ifa lakho. Ngakho sihlobo sami kulalele lokho ngenxa lokho okuzayo ngoba uJesu uyalunga ulungele isikhathi esihleliwe ukukholela ekhaya endaweni akulungisele yona okwakho. Yima uqinile, ngiyaphinda lokho, yima uqinile kuKristu. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Sothokoza uma leli zwi likubusisa usicobelele ukuze sidumise inkosi kunye nawe. Inombolo ye WhatsApp 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.